Yeah, it's about that time. Team FGB win the building. Hey, yo, Chapo, all our beauty, my one. Baby Lord in the building. Yeah, let's go.
Kasero barume ni kumadzoa. 05 finish tasova. Nikonda mwa ukuna mankwara. Ma pressure team asova ni diva.
Tika beula ise siendo lila. Na zaruza mapopi ise tikondo uwa. FGBB ya babandiako. Elo kachero tingene kamu aso.
Nika mufana ningene kamu aso. Sikuti nika beula nikonde sisa mane. Sikuti nika ndunga nikonde sisa mane. Reason ni wa nikonda good life. Sininga name nikonda good life. Sininga piste nikonda good life. Kachero nipuka ningene kamu aso. Kubwera kumazure nibwera kona paseo. Palisi pepe nakonda posi. Ni vera aye but ni vera star. Namba na reta maniga osa wala. Ni wine cheche, ni zashitika. Ainuri na cash. Sikero sina nyash. Wantumba padi cash. Apa hili so, munga ni cash.
Kasero marume ni kumadzoa. 05 finish tasova. Nikonda mwa ukuna mankwara. Na ma pressure team asova ni diva.
Tika beula ise siendo lila. Na zaruza mapopi ise tikondo uwa. Elo kachero tingene kamu aso.
Nikonda rika ukuna mankwara. Ikafika na pamazuro nishita dwara. Kama nomo ane drinking kara. Na mweo zibira kutiveviwa mavikora. I love beer wechi viongo sori. Ni true story, sikuwa ni story. Cha next nikonda masagari. Padibena nguzo sosi niri na mumpari.
Kumanda masata yeka yeka. Chigero kapandi tuntambo tweka tweka. Mwana wa beauty nae ango pepa jisha. Nifuna tizivade mami tizipema shika. Tiziwa mwasa kiri la starter. Tikolewa every weekend mungala mungo papa. Muklabu starter tingo pasa. Kama nomo ane mwako chifanta.
Kasero barume ni kumadzoa. 05 finish tasova. Nikonda mwa ukuna mankwara. Na ma pressure team asova ni diva. Kasero barume ni kumadzoa. 05 finish tasova. Nikonda mwa ukuna mankwara. Na ma pressure team asova ni diva.
Tika beula ise siendo lila. Na nzaruza mapopi ise tikondo uwa. FGBB ya babandiako. Elo kachero tingene kamu aso. Tika beula ise siendo lila. Na nzaruza mapopi ise tikondo uwa. FGBB ya babandiako. Elo kachero tingene kamu aso.
Nobzina tokota nae we 50. Anloni anluri sim dad. Komanda MP. Komanda T-Boy. Mwana wa beauty. Team FGB ya chan. Baby root. I see ya.
Aye. Lot music.